I'm yours. Stupid. Utafika ila unikuti.
Never, never, never.
Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka, tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka, tukipima ga wana ja. Kwa sababu wani stupid. Yabani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezea utasema kabati. Na kifika club na voshobo kyo utasema mchati. Na bo kiwa nani ila nateka bebe kutoka Masaki. Changanue yesabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama ujue hapo nina mchuz. Chepo kati clues, progress wanataka news. Wakini tukana na voji chekesho utasema napenda upuz. Na vyula likalilinjia na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia. Pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo na usifanya mchezo na miju mbabovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia. Kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watura wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called all these crowns. Neda kama legend, neda kama Drizzy, Weezy. Neza kada kama Chris Brown. Neda umana naka switch your vibe. Neda kama so clean so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mto bafai. Najuo nipende la sfani bro. Wezako nishama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home. And a bidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you, panya road. Domana tulikukata kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never, never, never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wana ka, tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wana ka, tukipima ga wana ja. Kwa sababu when it's stupid.
Kwa sababu how ni
stupid.
Out with the old, man, I'm back on my
new shit.
Mina lindo na mungu shetani ya ni goosey. Marafiki sitaki juwengi ni kupe. Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring, then pia minda imbia tu hosana. Pia mineza waibia mado banan. Mechoka kusaidia mabrokama. Asan pia punda mateke, sisoni kama nda ingia noko kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna uwezekano ama nige tu wafunge maleso. Buddha, if I wanna bring it, be a shua ni ya leo siya kesho. Judas, menafanifani okinifuza venye nda manuva ghetto. I'm a clapbacking, nobody told you ati opinion nyako ina mata. Comparison muna make ni bonoko, mini kisha piga tapo na ngada. Paparazi ina paradila mingi, beta ukulie vako masmata. Toka siku gani, mumeona wakilinganisha paso na passat. Lune kama vipi brother, mbona vijana umejana gas mingi. Kila trap nuchona ina mana, bigeneras kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nigga wengi miu wana trustingi. Only know how to keep it fancy actingi. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwari, I just bring it. So I be rapping, it's ruthless, snapping the booth and master the new tracks. Capping, it's useless, laugh as I do this. Gas in his blueprint, that's what I use when I blast on his new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dream stay valid, cause they lucid. Oh snap, you see, dumb, is he stupid?